ngo siyamizi tazami izi bopo yambe Aziyobo pabanye, aziyobo pabanye singe Nitizini ngo siyamizi tazami izi bopo yambe Aziyobo pabanye, aziyobo pabanye singe Nitizini ngo siyamizi tazami izi bopo yambe Aziyobo pabanye, aziyobo pabanye singe Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke
Ayina baye noma sala